duniani, kutafuta yule nimpendaye maishani. Nikimpata nitatangaza, nalia sana ndani atanielewa. I just need one special girl for me.
Ntamupata, yeah. Ulibo.